mugitondo cyo kuri wa gatanu abaturage bari hagati y'ijana na 5,200 nk'uko babivuga bazindukiye mu gikorwa cyo gusarura ibigori byeze mu kagari ka Gasagara mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Nta gihe kinini bamaze bari muri ibyo bikorwa kuko umuyobozi wa koperative abaharanira ubukire Gasagara Bwana Gashugi Telesfor yabibwiye Ijwi ry'Amerika.
Hari mu masandiri n'igice ubwo aba baturage bari bicaye nyine barimo kugenda bavavura ibigori, hanyuma nibwo twagiye kubona tubona kirarindimutse, ariko urebye kugira ngo kirindimuke byakewe n'uburemere bw'ibigori, wenda hiyongereyemo n'akantu k'akayaga kubera ko imvura yari itangiye gusa naho ishaka gukuba kugira ngo igwe, hanyuma kiramanuka cyose n'ibintu byose kirahirima kigira abaturage bari barimo bicaye imbere bavavura ibigori barimo gushareka hejuru. Bagenzi banjye bapfuye mbareba, abandi twagiye tubakuramo aho tumariye kugisenyera tukagenda tubakura hagati y'ibiti n'ibigori byababundikiye.
Amakuru amaze kumenyekana, inzego zinyuranye zahise zihurira muri iyo mirima y'abaturage batangira gutabara bari bagihumeka. Nkuko bitangazwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, abantu 10 bahise bitaba Imana, abagera kuri 36 barakomereka. Kuri ubu barimo kuvurirwa mu bitaro bya Masaka biri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, nkuko bisobanurwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Abarokotse iyo mpanuka ubwoba ni bwose.
Ubwo babibonye mbere Imana yagize gutyo ibigijijeyo, twe twasigayemo bigenda bitwibenura hejuru. Ubwo rero habayeho urugamba rwo gutemura bya biti babikuraho n'amabati kuramo imirambo.
Hari harimo abaririmbyi bacu dusengana Mutoni Wase, ariko ararembyeho ntabwo turamenya amakuru ko ari muzima. Harimo no na Uwizeyimana Oliva, harimo n'umukecuru wacu yatashye, barahari benshi. Guteka byatunaniye, uri kugenda ukumva amaguru ari gusubira inyuma, ukumva umugongo wacitse, byaturenze.
Nange mfite ubwoba bukomeye cyane
kubona abantu mwagendanaga mwasabanaga ukabona baragiye, ni inkuru y'incamugongo.
Ikibazo n'ubu nanjye sindanatekana rwose, nanjye ndi gutengurwa, ni Imana yandukoye mbese.
Usibye bakomeretse ndetse n'abamaze kwitaba Imana, abaturage baravuga ko bahombye ibigori byari bimaze kwera ari byinshi, kwiyinzu yahise bibundikira, ibindi abantu benshi bagenda babikandagira. Ntibaramenya amatoni yaba yangirikiye muri iyo mpanuka.
Ni igihombo twagize nka koperative abaharanira ubukire Gasagara, kuko nanjye ndi umunyamuryango nayibagamo.
Turahombye cyane. Twibaza tutese wenda ko twari dufite abakozi batandukanye, wenda muri ibi bigori harimo ababa bagezemo tutazi. N'igihombo cy'ibigori dufite, kandi urabona kino kirere nacyo gishobora no kuza kikajya ntitugire n'ibyo dukuramo. Tukaba twacitse n'intege n'abantu bacu twabuze.
Kugeza ubu icyateye impanuka ntikiramenyekana, ariko umujyi wa Kigali utekereza ko byatewe n'ubwinshi bw'abari muri iyo nzu. Urujeni Martire n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage.
Uyu munsi bari baje kwanika ibigori byabo, ariko imvura isa n'ikubye baza kugama bajyamo ari benshi, kandi ubwanikiro budafite ubushobozi bwo kwakira abantu benshi icyarimwe bangana gutyo. Nibwo rero umuyaga wahushye birabagwira, hagira abahasiga ubuzima. Abahasize ubuzima ni abantu 10, hari 36 bakomeretse babajyanye mu bitaro bya Masaka. N'umuyobozi w'umujyi ari ku bitaro bya Masaka kugira ngo akurikirane uburyo bitabwaho.
Urwego rw'ubugenzacyaha rwahise rutangira iperereza ngo harebwe icyaba cyateye impanuka, ariko kugeza ubu ibyayivuyemo ntibiramenye. Iyi nzu abaturage banikagamo ibigori yari imaze imyaka 3 ikoreshwa, ariko abaturage bakavuga ko aribwo bwa mbere bari babonye umusaruro mwinshi nk'uwo barimo gusarura, kandi ko muri icyo gihe cyose bayimaranye nta kibazo bari barigeze bagira. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.